sofa, mtetezi wa watoto, featuring MC Jamal.
Usiwatese, usiwatese, wanahitaji haki zao. Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese, usiwatese, wanahitaji malezi bora. Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese, usiwatese, wanahitaji masomo yao.
Na rais wetu ametupa elimu ya bure kwa watoto wote ili wawe viongozi wa kesho. Maisha ya kesho yanapangwa sasa hivi, na kesho yake utakulia kifulini.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji haki zao.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji malezi bora.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji masomo yao. Elimu ndio kifunguo cha maisha, mujikaze sasa, hii ni wakati wako. Mwenye akili uweza kuchunguza sana na kuamua njia zake ye mwenyewe. Na mpumbavu uamini mambo yote na kuamua kuanguka ye mwenyewe.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji haki zao.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji malezi bora.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji masomo yao. Lami hami haro, the real wedding haro walo. Why are you gaping like wedding terror? Baden brisan with terror. As you look at this sun, hungry and cold, he looks up into the heaven as he to plead. Lord, if this is today, what will be tomorrow? Be
si what say, what will go go? Si what say,
who si what say, wanahitaji haki zao.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji malezi bora.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji masomo yao. We must find a way to combat this by silhouette, by seasonship. The last time loaded in mumps, desperate like ram rams, the whole wagon humps. Oh yes, brain humps. Is there an end to these taking yams? The wood and the tooth, put for suit yams.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji haki zao.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji malezi bora.
Usiwatese, watoto wadogo, usiwatese,
usiwatese, wanahitaji masomo yao. Ya, maisha ni magumu, mfanye bidii. Nelsofa, mtetezi wa watoto, featuring MC Jamal.